Yahaya Sura cappanɗe ɗiɗi e go'o, aya sappo e jowi yaaki sappo e joweenayi. Yeesu e Bitrus. Gaɗa ɓe njottini nyaamuki, Yeesu ƴami Siman Bitrus wi'i, Siman ɓii Yahaya, a ɓuri horiiɓe ɓe e yiɗuki yam? Bitrus wi'i, ee, joomiraawo, a anndi emi yiɗuma. Yeesu wi'i mo, duru baali am. Yeesu fuɗɗiti ƴamimo ɗiɗabum wi'i, Siman ɓii Yahaya, a yiɗi yam? O wi'i, ee, joomiraawo, a anndi emi yiɗuma. Yeesu wi'i mo, faaman baali am. Yeesu ƴamimo tataɓum wi'i, Siman ɓii Yahaya, a yiɗi yam? Bitrus wanni gam Yeesu ƴamimo tataɓum, a yiɗi yam? Gam non o wi'i mo, joomiraawo, a anndi ko ɗume, a anndi emi yiɗuma. Yeesu wi'i mo, duru baali am. Emi wi'uma goonga, ko ngonɗa suka, a ɓorna hoore maaɗa njaha to ngiɗɗa. Ammaa ta nawyi, a forta e juuɗe maaɗa goɗɗo ɓornuma, o yaaruma wigeere nde a yiɗa yaaki. Yeesu wi'u ɗum gam holla iri mayde nde Bitrus waɗata gam mawninki Allah. Sey Yeesu wi'i mo, tokkam. Nder aayaaje ɗe njanguɗen ɗo'o, en nani no annabi Iisaa meddi e Bitrus. Bononno Bitrus yaddi wiiki annda annabi Iisaa nde tati, carel ngel ɗum nanguno annabi Iisaa gam ɗum waroyamo dow gaafangal. Non maa ɗo'o nde annabi Iisaa ƴamimo nde tati, wiiki a ɓuri horiiɓe ɓe yiɗuki yam? Bitrus bo nooti wi'i e honduko muɗum e yiɗi annabi Iisaa nde tati. Aaya sappo e jowi, gaɗa ɓe njottini nyaamuki, Yeesu ƴami Siman Bitrus wi'i, Siman ɓii Yahaya, a ɓuri horiiɓe ɓe yiɗuki yam? Ɗo, gaɗa annabi Iisaa tabbitini tokkuɓe mo nyaami kaari, nden ɓe poosini ɓalli maɓɓe ɓe njoori, ɓe nani belɗum. Sey o fuɗɗi medduki e Bitrus ardiiɗo maɓɓe. O ƴami Bitrus o wi'i, Siman ɓii Yahaya, a ɓuri horiiɓe ɓe yiɗuki yam? Bitrus nooti wi'i, ee, joomiraawo, a anndi emi yiɗuma. Sey annabi Iisaa wi'i mo, duru baali am. Iri ɗiye baali annabi Iisaa hokki Bitrus duranamo. Bo nonno nanɗen nder ekkitinol meɗen nder deftere nde'e, annabi Iisaa woni gaynaako boɗɗo. Naa bo o gaynaako na'i ko baali, ammaa annabi Iisaa o gaynaako yonkiiji ɓii Aadama. Gam annabi Iisaa yiɗii en enen ɓiɓɓe Aadama, haa maa o hokki yonki maako, o maayi dow gaafangal gam o hisna yonkiiji meɗen diga hakke e kiita Allah garayka nyalde jaango. E non annabi Iisaa warti gaynaako yonkiiji ɓii Aadama. Hanjum waɗi annabi Iisaa wi'i Bitrus ɗo'o, duru baali am. Baali ɗi'i bo ɓiɓɓe Aadama. To, no Bitrus duridata baali ɗi'i? No Bitrus faamiranta baali ɗi'i? E laawol waajinki wolde Allah. Ko moye fuu kooliiɗo wolde Allah nde Bitrus waajinta, o heɓay yonkiki re'ata, ma'ana o heɓay nattuki wuro Allah ko bo aljanna, barka hoolaaki annabi Iisaa. Nden Bitrus faamanay baali ɗi, waato fuu kooliiɓe annabi Iisaa e laawol ekkitinkiɓe wolde Allah no ɓe njooɗorto gaɗa ɓe koolake annabi Iisaa. E non annabi Iisaa hokki Bitrus kuugal gam o faamana tokkuɓe mo, waato koolotooɓe annabi Iisaa gaɗa Bitrus waajini wolde Allah. Ma'ana ko annabi Iisaa wi'i Bitrus ɗo'o, duru baali am wonɗon. Naa annabi Iisaa e meta dow baali ɗi annduɗen, ammaa e mo meta dow ɓiɓɓe Aadama kooliiɓe mo. a faami dum bandiraawo am? Ko nde Bitrus yejjiti no annabi Isa noddirnoomo diga kuugal maako ngal nanguki liɗɗi, o wartiri mo nangooɓe yimɓe. Nde o yi'i annabi Isa wala ɗon, o wi'i kanko o so'oto kuugal maako ngal nanguki liɗɗi. Amma nde annabi Isa wari, tabbitinani Bitrus wiki, to e mo yiɗi mo yidde goonga, o huwa kuugal ngal o hokki mo, waato o dura baali maako. Aya sappo e jowi, gaɗa ɓe njottini nyaamuki. To'o annabi Isa wari, hokki ɓe ko ɓe nyaamata, nden hokki ɓe liɗɗi ɗi ɓe koranta iyaalu maɓɓe. Enen tokkuɓe annabi Isa ko ɗum ekkitinta en. To'o annabi Isa e wi'a Bitrus, taa alu yidde fii duuniyaaru hocca hakkillo maaɗa. Yiɗu Allah ɓurna koo ɗume. Amma huu kuugal ngal kokkumaami. To a dura baali am, Allah joomiraawo durete. Ma'ana, Allah joomiraawo hokkete ko nyaamata e ko njarata. Ande waɗu hakkillo maaɗa dow kuugal ngal Allah joomiraawo hokki ma. Allah joomiraawo bo e hoore muɗum faamante. Hokkete ko nyaamata e ko njarata e ko ɓornotoɗa. Non ma enen tokkuɓe annabi Isa kuwoɓe kuugal maako hande, sey ngaɗen hakkillo meɗen dow kuugal ngal annabi Isa hokki en. To en alu yidde fii duuniyaaru hocca hakkillo meɗen dow kuugal ngal annabi Isa hokki en. Annabi Isa e yiɗi ɗo'o ngaɗen hakkillo meɗen dow kuugal ngal o hokki en, nduren baali maako. Allah joomiraawo nder moƴƴere muɗum bo duray en. Gam non annabi Isa e ƴama en ɗo hande, en giɗi mo ɓurna fii duuniyaaru ɗum. Bandiraawo am an tokkuɗo annabi Isa, a ɓuri yiɗuki annabi Isa dow fii duuniyaaru ko kuuje duuniyaaru? Ɗume ɓurɗa yiɗuki nder ɓernde maaɗa, fii duuniyaaru ko annabi Isa? Bandiraawo am, ɗume ɓuri hoccuki hakkillo maaɗa, njawdi duuniyaaru ko kuugal ngal Allah joomiraawo hokki ma? To'o annabi Isa e wi'a en, nduren baali maako. To en dura baali maako bo, Allah joomiraawo maa duray en. Allah joomiraawo hokka en faamu ɗum nder ɓerɗe meɗen. Amin. Aya sappo e joweetati yaaki sappo e joweenayi, annabi Isa wi'i Bitrus, emi wi'uma goonga, ko ngonɗa suka a ɓorna hoore maaɗa njaha to ngiɗɗa. Amma to a nawyi a fortay juuɗe maaɗa goɗɗo ɓornuma, o yaaruma wigeere nde a yiɗa yaaki. Yeesu wi'u ɗum ngam o holla iri mayde nde Bitrus waɗata ngam mawninki Allah. To annabi Isa e metana Bitrus dow iri mayde nde o waɗata ngam o mawnina Allah. O wi'i, jooni e mo waɗa no o yiɗi, amma carel e wara ngel ɗum waɗanta mo no o yiɗa. Gada annabi Isa ƴenti dow, taariha holli carel ngel ɗum torrata tokkuɓe annabi Isa e ɗum wara ɓe, Bitrus ma warama. Nde barooɓe Bitrus ngari ngam bara mo, e ɓe ngiɗi ɓe ngaafamo dow gaafangal bo nonno ɓe ngaafiri annabi Isa, sey Bitrus wi'iɓe, ɓe tuccitinamo ɓe ngaafamo, waato koyɗe maako heeda dow, hoore maako bo e ley. Non ɗum wariri Bitrus. E re'irde aaya joweenayi, gada annabi Isa holli Bitrus iri mayde nde maayata ngam teddina Allah. Sey o wi'imo, tokkam. Nde annabi Isa wi'i Bitrus, tokkam, sey ɓe nangi yaadu. Tokkam, ma'ana, taa hulu iri torra ka njarata ngam a tokkuɗoyam. To torra ka njarata yeeso ɗo ngam a tokkuɗoyam, waɗa kula ala tokkutiyam. waato annabi Iisaa e wi'a Biitrus, tokkam, to torra ka njarataa gam a tokkuɗoyam Yeeso ɗo, waɗa alaa tokkutiyam. Koo bo tokkulol ko heɓata maa Yeeso ɗo, gam a tokkuɗoyam, waɗa alaa tokkutiyam. Iisaa Almasiihu wi'i Biitrus, tokkam, gam fuu tokkiiɗo annabi Iisaa majjata. Fuu tokkiiɗo annabi Iisaa halkata. Fuu tokkiiɗo annabi Iisaa tokkii Allah. Fuu tokkiiɗo annabi Iisaa tokkii goonga. Fuu tokkiiɗo annabi Iisaa hisay diga hakke muuɗum e kiita Allah garay ka nyalnde jaango. Hanjum waɗi annabi Iisaa wi'i Biitrus, tokkam, taa huli torra ka njarata. Gam non bandiraawo am, annabi Iisaa e wiwmaa ɗo, tokkam. Gam to a tokkake annabi Iisaa, a tokkake Allah joomiraawo. To a tokkake annabi Iisaa, a tokkii goonga. To a tokkake annabi Iisaa, a heɓay kisndam diga hakke maaɗa e kiita Allah garay ka nyalnde jaango. To a tokkake annabi Iisaa, a heɓay nattuki wuro Allah koo bo aljanna. Gam non bandiraawo am, sey nanaa ko annabi Iisaa wi'ata maa ɗo, sey nanaa hononde annabi Iisaa nder ɓernde maaɗa e mo wi'umaa, tokkam. Gam min woni goonga, min woni yonki, min woni laawol jaaraygol ɓiɓɓe Aadama wuro Allah koo bo aljanna. To naa tokkiiɗoyam heɓataa nattuki wuro Allah koo bo aljanna. Gam annabi Iisaa wi'i, min woni laawol, min woni goonga, min woni yonki. Walaa jahayɗo wuro Allah koo bo aljanna sey to tokkiiyam. Gam non bandiraawo am, to a yiɗi goonga, tokka annabi Iisaa. To a yiɗi kisaa diga hakke maaɗa e kiita Allah garay ka nyalnde jaango, tokka annabi Iisaa. Bandiraaɓe am, ɓe tokkaaki annabi Iisaa, nane ko annabi Iisaa wi'ata on nder aayaare nde'e, e mo wi'a on, tokkeeyam, gam keɓon kison diga kiita Allah garay ka nyalnde jaango. Tokkeeyam, on majjata. Tokkeeyam, tokkooɗon Allah. Gam to on tokkiiyam, on tokkii Allah joomiraawo. Gam non bandiraaɓe am, ko haɗata on tokkuki annabi Iisaa? Gam torra ka njaroton dow on tokkii annabi Iisaa. Annabi Iisaa wi'i Biitrus ɗo, koo nde a torroto haa maa ɗum warumaa gam a tokkuɗoyam, taa hulu. Tokkam, gam a majjata. Tokkam, a hisay. Tokkam, gam tokkoɗaa Allah. Fuu ganyuɗo tokkaaki annabi Iisaa gam kulol torra nder duuniyaaru ndu'u. To o tabititto nder torra, nder hiite jahannama ɗum haa abada.